Serikali ya Kenya ilizindua sera kitaifa afya uzazi ya mwaka 2022 hadi mwaka 2032 kwa lengo la kuboresha huduma za afya uzazi kwa Wakenya wote. Hata hivyo, sera hii imezua mijadala mikali hasa miongoni mwa wanaharakati wa haki za afya. Katika mahojiano na Ruben FM, mkurugenzi wa shirika la Reproductive Health Champions Martin Lunalo amesisitiza kuwa vijana wana haki ya kupata huduma za afya ya uzazi kulingana na katiba ya mwaka 2010 inayowapa uhuru wa kupata taarifa na huduma za afya bila ubaguzi. Anaamini kuwa sera hii inakiuka haki za vijana na anatumai kwamba mahakama itatupilia mbali, akisema inazuia vijana kupata huduma muhimu wanazostahili bila vikwazo.
National Reproductive Health Policy ni mswada ambao umetengenezwa kupitia Wizara ya Afya, kitengo cha afya uzazi, katika Wizara ya Afya at the national level. Ni mswada ambao yafaa ufanikishe masuala ya kuhakikisha kwamba wananchi wa taifa letu la Kenya wanapata huduma za afya uzazi katika vituo vyote vya serikali au visivyokuwa vya serikali ambavyo vinapata mwongozo huo, ambao ulikuwa inanakiliwa ya kwamba uanze kazi mwaka 2022 hadi 2032. Lakini walipokuwa wanautengeneza mswada huu ama wanaubuni mswada huu, mambo ambayo yalijitokeza pale wakati walipotaka kuidhinisha, kundua ya kwamba mswada huu una mambo mengi ambayo hayaheshimu miundo misingi na katiba yetu vile ambavyo ilivyo katika kipengele cha 43, na ya kwamba huu mwongozo hauheshimu matabaka mbalimbali katika taifa letu la Kenya. Mambo ambayo yanatia kiwewe katika mswada huu ni kama yafuatavyo: ya kwamba wanasema ya kwamba huu mswada huu yafaa kuwe reviewed unapotengenezwa, yafaa uwe na mwongozo ya kuyanakili ama kuyashirikisha yote ambayo ni emerging issues as far as reproductive health is concerned. Kwa ufupi, tunaongelea mambo ya mimba za mapema, tunaongelea mambo ya maambukizi ya virusi vya ukimwi katika vijana wetu, tunaongelea mambo ya gender based violence ambayo kwa muda mwingi kuna mambo ya sexual violation, kuna mambo ya rape, kuna mambo ya defilement ambayo hufanyika, na yanapofanyika nyingine zake you end up being pregnant. Na huu mswada umeweka changamoto kwa vijana hasa walio chini ya miaka 20 na miaka 18, ambayo inasema ya kwamba huwezi pata huduma yoyote ya kiafya ya uzazi bila kukuwa na yule ambaye atatia sahihi kwa niaba yako ama kuweka consent. Na unaposema ya kwamba for the young people to access these services they need to get consent, then it means that they are not in the capacity to access these services at any given point they are in need of them. Na mswada huu uliangazia tu masuala ya family planning bila kuangazia masuala ya contraception as a whole. Kwa sababu tuongelea mambo ya contraception, hatuongelei mambo ya kupanga uzazi.
Naam.
Tuongelea mambo ya information to the young people, tuongelea mambo ya preventive of sexual transmitted infections, tuongelea mambo ya infection ya HIV, na tunaongelea mambo ya mimba za mapema.
Naam.
Kwa hivyo when you are talking about contraception, it's not just about family planning, but kwa huu mswada wameangazia mambo ya family planning wakaipea kipaumbele. Wanasema ya kwamba wanafanya hayo kwa kuhakikisha kwamba wanaweka familia as a fundamental unit. Kikatiba, under Article 45, imetupa nafasi ya kuelewa familia ni nini na yafai ikae kwa njia gani. Lakini sasa hawa wanaongelea mswada huu wa kiserikali ambao ni wa afya kwa familia ambayo wameweka what we call beliefs and values on top of everything. Values in the perspective of faith through the religious information. Na tukielekea hiyo njia, kuna wengi ambao tutakosa kuwasaidia katika huu mswada wa kupata hizo huduma ambazo zinastahili wao wazipate. Kwa hivyo tunapinga ya kwamba mswada huu usiidhinishwe, maana yake hatufanyi mswada wa familia. Tunafanya mswada wa afya uzazi ambao lazima ujumuishe wote wale ambao wana nafasi katika taifa letu la Kenya ya kupata huduma hizi ama wanazo haki ya kupata huduma hizi pasipo kuwepo na discrimination. Ukisoma kipengele cha 27 cha katiba ya Kenya, section 4 inaongelea mbinu ambazo taifa letu la Kenya itahili ifanye discrimination to anybody, including old and pregnant. Through the guidelines of the Ministry of Health, there is acceptance of if after the first pregnancy, there's need for this woman to be put under contraception. There's need for new women to go through the entire process of the antenatal clinic, antenatal care. The acceptance of this woman to go through the antenatal clinic and making sure that the neonatal health care is given to the infant or the child that has been given birth to. Kwa hivyo, kama wanasema lazima consent ikuweko, then they are trying to also undermine the right of all that I've mentioned. Where are you putting these young people?
Mm-hmm.
Should they be seeking consent to take their infants, their children to the neonatal health care? So we are saying no to that, because the contradiction is so high. People as well contradict the underage policies and guidelines that do not require consent in provision of the RH services. And how does it therefore mean to the healthcare provider who hawa vijana wadogo watakuja kwa facility yake, mwingine labda kwa njia moja au nyingine alipata mimba asiyoitaka akaafya mimba, ama ameingia kwenye kituo cha afya ana mimba. Je, does this mean that then this service provider should send away this child, because for them they are child, they are children under the age of 18, who are supposed to have consent to receive this service? Ni mswada ambao una changamoto nyingi, na ndio maana kwa wakati huu yale mashirika yasiyokuwa ya serikali yameelekea kotini kupinga mswada huu ama utekelezaji wa mswada huu katika taifa letu la Kenya. Na unajua ya kwamba mahakama yana uwezo ya kubadilisha mswada huu ili usiwadhulumu ama usiwadhuru wa Kenya zaidi vile ambavyo wanadhulumika.